mu buto bwange ndabye bingi ebyewunyisa yaddenga bingi bye nali simanyi ebitegeeza okujjako kubyekaanya naye waliwo ekintu kimu ekyatondebwa nga kyanjawulo ku bitonde bya Mungu gwe mukwano ogwogwo naguyigirawo nkyali
kuva mu buto
begwalumya nalinganga mbekaanya nemanya kino ekitonde si kyangu nene siba bbiri nsaba kimu ntegekerwa wange nga mwawufu namufunya alina buli kimu ekyange kalono ye wange kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa nze n'owange kyetulaga maama kyesimanyi kasita gyetukudde ndaba Yohani kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa tugende gyetulaga maama kyesimanyi kasita gyetukudde ndaba Yohani kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa ono wange yamutonera okuva ku bulungi namugatirako n'emikisa obusirise yamuwa fulutanka ono tayomba ne bw'abeeranyize yamugabira buli kimu ekisaana kyeyawulirako omwami omutuufu abiri n'owange satomera ono mukama yamubikakakasubi omukwana mpera mufuludoozi gwabaddagala ono namira ovadoozi saakola loozi kyonna kyonna kyekiri banatulabisa nze n'owange tetulaga maama kyesimanyi kasita gyetuvudde ndaba Yohani kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa tugende gyetulaga maama kyesimanyi kasita gyetuvudde ndaba Yohani kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa kwasiza gw'omanyi gwefuge sifayo ebyange byeri byogwe wange ebirowoozo byange n'obwongo bwange bintegerere I don't care tuli butolano wange tuyita babirinde kuna mwenge teri kweta ono wange ekituufu tulina kuba babiri balimba agamu agawalayo omuntu alikwatira ku wange kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa nze n'owange tetulaga maama kyesimanyiyo kasita gyetukudde ndaba Yohani kyonna kyekiri ku guno mukwano banatulabisa tugende tetulaga maama kyesimanyi kasita gyetukudde ndaba Yohani
Remember where you got it from. www.djericom.com